mwongola jinsigala nsirise katonda wange na mpanguza nkole kyatalina manyi gabogola nti bayugume okujjawo katonda oli atalifa gwendeka entalo zange nanwanira tere alimweyo n'atali wangula muyite nti nyamba olwo abalabe batandika okuyita omulogo nga bye bakola bibaddira omanyi katonda munene abeeyita abanene yabakoza seriga nabo ndegera mukama asasulira mu budde onasobolezaawo abalogo bakunaabati atanakutta mujje musapule bakafiiri mmwe temuvumaganya mutyo ddiini abamu bambala kutulagayo batta mukama ku lwabwe bakola ebikyamu shaliya n'amakanzu mbyambulemu abaswaza obuswaza eddiini njagala twawula abatubuzaabuza mbu batya mukama kumbewa sinzizo baloko bayibuli tebasita gyoli bantu mukusaba tomusookayo batula mumaaso n'okusembera bakagwa ensonyi tukolera mitima okgenda mu kulaga ekyo kyoli. Abazadde bagamba amagezi mwe gasookera ne bwe ziba mpisa atalina ddiini tekiribaayo kusanga wagonjebwa b'olaba ab'effitina n'amaka mwe bava geegeera eba ddiini yeesigamu empisa muntu butonde bwe bujja n'ekisa kati awo atalina ddiini ogattako ettima nga nalyo zaale n'enkoko etakula ssanja n'emunyiza ndaba abaziwa obutwa amalugumu galinamu enjawulo bantu be mbonyaabonya yadde goologa yakusobya naye musonyi omuntu assa kwa ssaawa n'ekisa so batulanga bwereere wataliwo kye beekwasa mwana wa munno n'omufuula ekyo simanyi oba katonda alibaddiza ensi ne gye luliko ntenda simanyi oba kuva dda naye nga guno ogwaffe gwe tuliko si mulembe mulungi abantu tebalina kisa tebalina ddiini mu mitima so tebuusa kusaala buli lukya eswala ttaano azimanyi okuva ku ssubuyi paka ku isaayi naye ke eribali ku mitima naye kasita katonda abalaba obutemu obujja n'ettima bisibukamu aba batata sappule mujje mu sappule bakafiiri mmwe temuvumaganya mutyo ddiini abamu bambala kutulagayo batya mukama ku lwabwe bakola ebikyamu shaliya n'amakanzu mbyambulemu abaswaza obuswaza eddiini njagala twawula abatubuzaabuza mbu batya mukama kumbewa
sappule muzambulemu muli bakafiiri muli mmese eno bakeera mu masinzizo balogo bayibuli tebasita gy'oli bantu mukusaba tomusookayo batuula mu maaso n'okusembera bakagwa ensonyi tukolera mitima okgenda mu kulaga ekyo kyoli
basomesa bakyamu bakole ki ebitabo babibasomera naye be basomesa si bangu mazima babirekaawo gwe bafuluma bangi be bakola bya bukafiiri ddala mubala bakusaala nga bavunama ffe tumanya emyoyo gyabwe era mubala bakubeeyuka buli lwa sande bafuba kutulaga mbu tubawaane tebabiriiko tebakulimba babaayo kigumaaza mu kyaki simanyi oba katonda mwabo muli baamu baliyita ku mmeeza bweiba bive nga byalisiima kankola ebirunyize guli nsinga oba bive nga byalisiima kankola ebirunyize guli nsinga ¡Suscríbete al canal! chambuzi buli